kukiriza musalaba kuwerera bana musalaba wanebizibu bibanga musalaba naye wetulino kuyita Ebyenseno twabisanga obwe byali bwe biri bwe kiri babaganda bange teri kirungi kyofunango tudde ku mukeeka buli kirungi ze manyo lino kukikolerera n'abazadde mubuulira abaana bamwe mubayame si teyagala bagayavu nabye bangi saba muwate bwe twasoma okalya dakadada munnange kakuba okuba ebidongo byagala kukubya amaanyi Zogo kwempiso musalaba Kubye bidongo miaka kumi nebiri kati Kwe kufuna ketula gawera wachiri Kakere ndanti Kava kuluba yokugunjulaba Nana kwa kumpi musalaba Wota kwetika Wandi kwetika Owele laba Nana bazukuloba werede Wetike Omusalaba Teweka nyebirunji bivamo kutegana Walebizibu vivanga musalaba Na yerie kubo mwetuli Mwango fune moto kaloleza mkukuba kalulu Siganye bagereso mukisa mpewo Na yekuberi singali ya musalaba Ebyo bwelele biba bya beyi mwatu Jimese wanyana ya sasula na bulamu Ya temula chita watwale ebyo bugagano kale Abechalo bamusanga yo murusuku Bamubuza chiche chocholi na muchisawo Cheno mali yange munde kengende Bale merako bakebere muchikapu Ngachitawe gwatemye temye mubi wagu Yewala musalaba kukwetika Yewala musalaba funamangu Yafamangu teya wangalaje Okwe walo musalaba chibi wama Wetike omusalaba Teweka nye mirunji bivamu kutegana Walebizimu vivanga musalaba Na yelie kubo mwetulino kuita Walebizimu vivanga musalaba Na yelie kubo mwetulino kuita Bazade mange betiko musalaba Nabanso mesa betiko musalaba Nemikwano janguru simba musalaba yeah. Awo wetulino kuita Osi wanguru saba musalaba Nemirimu janguru singa musalaba Neminkoze saba fuko musalaba Awo wetulino kuita Kukumikiriza musalaba Okuwerera bana musalaba Okusasula mabanja musalaba yeah. Awo wetulino kuita Okusome ebitabo musalaba Nokukera mutumbi musalaba Obwesigwa na bwolusi musalaba yeah. Awo wetulino kuita Okuteleka sente musalaba Nokutereka ebyama musalaba Nokuyamba balala no musalaba yeah. Awo wetulino kuita Muchala w'olusaba musalaba N'omwami olusinga musalaba Obufumbo obufuko musalaba yeah. Awo wetulino kuita Wetike omusalaba Teweka nyebirungi bivamu kutegana Wanebizibu vivanga musalaba Na yelie kubo mwetulino kuita